Grows up a dreadlock.
Yeah, Nilishi on an empress, put on makeup, online beauty checkup. At the same time, Ndiona Kiega Kola on a lioness, a national truth, just so they can put on a show, watch her fight tooth and claw, survive. She must live, Timiza Yao Malengo, how the thing go. Lights, camera, action. It's a jungle, na blah blah, boom boom. Wametutoa amu, ngozi nyeusi. Tutapigana miongoni mwetu, wakati warembesha mioyo ya zao na historia yetu. Wao husema, it's a jungle, na blah blah, boom boom. Wametutoa amu. Lakini huo uongo, Mama Queen of Adongo, Africa, Mekatilili Kuli Ali, Wafa, Jua la Labela, Wafa, Zaidi ya ulivyoambiwa, Wafa, Jua la Labela, Wafa, Zaidi ya ulivyoambiwa. Mistari na chora busara ni nguvu, maneno ya waenga, Sankore madrasa, Sidiyaya Timbuktu, mkusanyiko mkubwa vitabu tangu Alexandria maktaba, tulijenga ndege wanane zibambu, walipepea na dhahabu kila kisiwani, walipoongeza jiwa nyeusi tobaini, huyu mwanamke alitoka Misri, Ethiopia, Nubia, angalau tupate mwangaza dhidi ya dunia nje. Wao husema, it's a jungle, blah blah blah, boom boom. Lakini huo uongo, Mama Queen of Adongo, Africa, Mekatilili Kuli Ali, Wafa, Jua la Labela, Wafa, Zaidi ya ulivyoambiwa, Wafa, Jua la Labela, Wafa, Zaidi ya ulivyoambiwa.